iyadoo wadamo badan oo dunida ka mid ahi ay gelayaan xilliga qaboobaha, cabsi badanna laga qabo in dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 oo ay sii kordhaan, ayaa dalkan Mareykanka la kordhiyey goobaha lagu qaadanayo tallaalka koronaha. Dr. Hodan Maxamuud Cadami waa dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka dumarka oo ku sugan dalkan Mareykanka. Dr. Hodan waxay inta badan wacyigelinta xanuunka coronavirus iyo muhiimadda tallaalka ku baahisaa baraha bulshada, waxaana inoo sharaxaysaa muhiimadda qaadashada tallaalka.
Tallaalka kama joojin cudurka uu dhicin, uu cudur qof kasta ku dhici karaa, laakiin wuxuu ka caawin karaa marka uu dhaco inaad isbitaalka gelin marka tallaalka qaadateed, inaad u dhiman, inaad markaad haddaad ka kacdid, inaad dhibaato badan noloshaada sii socda, inaad nalasi noolaan dad badan oo door bilood kasoo kacay oo cudurkii ka bogsaday laakiin shidkooda dhibaato badan magu sii daayay, oo hadday tahay badna xanuun, hadday tahay sambuudo xanuun inaan laga bedelo, hadday tahay ma socon karaan, hadday tahay wax badan bay iloobayaan. So waxaaso dhan complications baa layidhahdaa dhibaato ka imanaysa cudurkii. So haddaad talaaqa qaadan oo eegtay dadka talaaqa qaadan isbitaalka ayay ka inta badan jiifa hadda, so 17 jeer kasii badan ayay dhibaatadaas cudurka u keeni karaan isbitaalka la jiifiyo, right?
Marka laga yimaado goobaha caafimaadka iyo farmasiyada dadku iska tallaalayaan, waxaa gobollo badan laga sameeyey barxado waaweyn oo baabuurta iyo dadkuba safaf dhaadheer u gelayaan si ay iskaga baadhaan xanuunka coronavirus isla markaana u qaataan tallaalka. Muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa laga bilaabay dalka Mareykanka in haweenka uurka leh lagu mudo tallaalka coronavirus. Dr. Soumya Iswamington waa madaxa qaybta sayniska ee hay'adda caafimaadka ee WHO. Waxay sharaxaysaa isbarbardhigga faa'iidada iyo halista qaadashada tallaalka uga iman karta haweenka uurka leh.
Yeah, pregnancy of course is a very special situation because we're concerned about the health of the mother but also about the health of the unborn child. In the case of COVID, we know that pregnant women are at higher risk of getting severe COVID and also at higher risk of delivering a baby prematurely. So in situations where there is a lot of COVID transmission in the country and a woman is exposed to it, the benefits of getting the vaccine definitely outweigh the risks.
Geesta kala Dr. Soumya Iswaminathan ayaa xaqiijisay in dumarka caruurta nuujinaya ay qaadan karaan tallaalka coronavirus.
The answer is yes. So women who have given birth and who are breastfeeding their babies can take the vaccine, should take the vaccine when it becomes available to them. There is no risk at all.
Tallaalka coronavirus ayaa sidoo kale dhawaanahan bal lagu mudayay dhalinyarada da'doodu ka weyntay 12 jir. Dr. Hodan Maxamuud Cadami ayaa tilmaantay shirkadaha soo saaray tallaalka lagu mudi karo caruurta 12 jirka ka weyn.
Now the Pfizer caruurta waa la ogolaaday 12 years and above, ano iyo ka weyn. For the Moderna vaccine was 12 jir ka sii weyn. Schoolkii bay ku noqdeen caruur kale ag fadhiisanayaan la qaaday.
Sidoo kale hay'adda la socota xanuunada dalkan Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo CDC ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inay jirto dhibic saddexaad oo tallaalka coronavirus oo lagu mudi doono qaar ka mida dadkii hore u qaatay labada dhibcood ee tallaalka, isla markaana ay ugu yaraan 8 bilood ka soo wareegtay markii ay tallaalka dhibicda labaad qaateen. Dr. Hodan ayaa sharaxaysa dadka u baahan inay qaataan dhibicda saddexaad ee boosterka loo yaqaano.
Tallaalka markii labadii qaateen Pfizer ka Moderna, kii ugu dambeeyey xaloonay 8 bilood ka bacdii ayaa dadku dhan loo furayaa. Marka 8 bilood ka bacdii hadda FDA-ga dadka oo talaya FDA-ga oo waaninta siiya waxay yidhaahdeen waxaa fiican dadka 60 ka weyn ayaa qaadan karaa boosterkaasi. 60 ka weyn markay qaataan iyo dadka oo shaqadoodu ay tahay oo dad badan ay ag fadhiyaan oo haday la shaqaynayaan, haday cusbitaal ka shaqaynayaan, haddaad 60 ka weyn tahay, haddaad cuduro badan qabtid oo jirkoodu wuxuu ku fiday oo weli si fiican loo daweyn, dadka badan oo qaata dawalayaada steroid oo steroidka wuxuu daciifiyaa immune systemkaaga, laakiin dad badan oo rheumatoid arthritis qaba ayaa steroid qaba qaata. Haddaad kelyahaaga lagu bedelay oo kelya cusub laga siiyey, wax jirkaaga cusub oo liver oo transplant lagu bedelay, and then dawo qaadatid inaad shirkaaga diidin kaliya lagu bedelay oo immunity lab again ciifinayo inaad qaadatid weyaan.
Inkastoo ay ilaa hadda badi wadamada ku yaala qaaradda Afrika la daalaa dhacayaan helitaanka tallaal ku filan si ay uga qabtaan fayraska corona, haddana wadamada hore u maray ayaa in ka badan 150% ay dadkoodu qaateen tallaalka. Inta hadhayna waxay u hayaan tallaal ku filan, waana tallaabada kaliya ee lagula dagaalami karo coronavirus oo dad badan noloshooda galaaftay, sida ay sheegtay hay'adda WHO.